وقبعني فتاكي من أخرام ويولي
وتم زي ما نشكوه وطوط مناقني نخبيث العمل طغة
shuleni fataki na kuona wewe
fataki
wache mtoto ende zake shuleni fataki na kuona wewe
fataki
maneno maneno na hofa zako wewe fataki zinawabaki wewe
fataki
maneno maneno na hofa zako wewe fataki zinawabaki wewe
Fataki tuambie tutambue umevitoa wapi hivi vitu tuvijue na kama ni fataki tuambie tutambue hofa za fataki we mtoto zitakuharibu utapata tatizo na wazazi utawapa aibu usidanganyike we mtoto utajiharibu utapata maradhi mwisho wake tushindwe
shuleni fataki na kuona wewe
fataki
wache mtoto ende zake shuleni fataki na kuona wewe
fataki
maneno maneno na hofa zako wewe fataki zinawabaki wewe
fataki
maneno maneno na hofa zako wewe fataki zinawabaki wewe
Fataki wana
Alba
Badilika kama titanga
Unge ni milango Madirisha fataki anapita Takapo muona Fataki mtamu habarisha Tunamtafuta Na lazima tutamfungisha Anaharibu watoto Na wengine amesha wafelisha Fataki
yeah.
Fataki
Mbaya za kutuharibia
Fataki Fataki Fataki
Wanafunzi muache tamaa na nyinyi pia
Fataki Fataki Fataki
Waje tabia mbaya za kutuharibia
Fataki Fataki Fataki
Wanafunzi muache tamaa na nyinyi pia
Haya, twende sasa. Fataki mnamjua? Kenya vinanda la gero. Watoto wa Tanga, Zanzibar. Yuda Sande. Rais wa Forozani. Waangalie watoto wasikupe taka. Watamfanya fataki afurahie. Ana fataki anapenda uchafu. Wanafunzi wa FM. Watoto wa Mtwara. Mpaka chini ila fataki asikuse kitu
Ibo amtumbe
analia
hii ni kwa wanafunzi wote primary secondary hadi chuo muwe mbali na fataki fataki ni sumu kali usio bwana ah watoto wa Dar es Salaam hapo hapo Apo, 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 apo. Ah. Ezi Baba. Akenato Records. Nujuoni.
Mwogopeni Abraham, mwana haramu, mtu mzima anachukua watoto.